Essula ey'omwenda. Amagezi gazimbye ennyumba yaago, gatemye empagi zaago musanvu. Gasse ensolo zaago, gatabudde omwenge gwago, era gategese emmeeza yaago. Gasindise abawala baago googeera waggulu ku bifo eby'omu kibuga ebisinga obugulumivu nti,
"Buli atalina magezi akyamire muno."
Oyo abulwa okutegeera gamugamba nti, "Mujje mulye ku mmere yange era munywe ku mwenge gwe ntabudde. Mulekenga mwe abatalina magezi mubeerenga abalamu era mutambulirenga mu kkubo ery'okutegeera." Anenye omukudaazi yeeswaza, n'oyo abuulirira omubi yeetonnyezaako ebbala. Tobuuliranga mukudaazi aleme okukukyawa, buuliranga ow'amagezi anaakwagalanga. Yigirizanga ow'amagezi aneeyongeranga okuba n'amagezi. Yigirizanga omutuukirivu aneeyongeranga okuyita. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera, n'okumanya oyo omutukuvu kwe kutegeera. Kubanga ku bwange ennaku zo ziryongerwa n'emyaka egy'obulamu bwo girisukkirizibwa. Obanga olina amagezi, weebeera n'amagezi wekka, era bw'onoonyoomanga, kuliba ku ggwe wekka. Omukazi omusirusiru aleekaana, talina magezi so taliiko ky'amanyi, era atuula ku mulyango gw'ennyumba ye ku ntebe mu bifo eby'omu kibuga ebigulumivu okuyita abo abayitawo
abakwatira ddala amakubo gaabwe
nti buli atalina magezi akyamire muno, n'oyo abulwa okutegeera amugamba nti amazzi amabbe ge gawooma n'emmere erirwa mu kyama yeesanyusa, naye tamanyi ng'abafu bali eyo ng'abagenyi be bali mu buziba bw'emagombe.